amani yako kando ushakuwa wangu, wewe tu uzuri wako my baby ni visa ya majuu. Hii akili imefunguka na wendo hopena, ikionyesha chenga chenga wendo antena. Akili imefunguka na wendo hopena, ikionyesha chenga chenga wendo antena.
The African queen, black kwenye color, black beauty toka Masai Mara, mtimilifu kila idara, mchanganyiko wa kibantu chotara. Wakisema nkicheche nitakupenda ivo ivo, likukata utepe nitakufanya ubatizo. Ni wewe nieleze shida zako zote, ukianguka nkubebe. Ukarimu wa kisukumo tamaduni wa kimakonde, taftaji wa kichaga chenchi chenchi litusonge. Utani wa mbondei na msambaa, iwe giza iwe taa, iwe shibe iwe jaa, we unanifaa. Napenda naturali, usijichubue ya nindizi katumbali, na mijomba nchumali nisha kukubali. Na leo na changanya majaziwa na bahari.
Ipo juu thamani yako, kando usha kuwa wangu, uwewe tu uzuri wako, my baby ni visa ya maju. Hii akili mefunguka na wendo opena, ikionyesha chenga chenga wendo antena. Akili mefunguka na wendo opena, ikionyesha chenga chenga wendo antena.
Hey, vinywaji agiza mbege, vinubi ni kupigie zeze, bushoke wanite bwege, manati ujanja wandege. Uzuri soku make up, sister kudabota, insta kuposti, twitter. Uzuri nkujitunza, kulinda tunda, lisiliwe na funza. Hongo so chipsi mayonnaise, akinigusa na paralyze. Mopendo waziwas, ntamfanyia ma surprise. Ata kitinga rubega, unyagu wa kiucheza, bado ntambeba nyasubi ya dinzega. Changanya hogo na mtori, mwali kigori.
Ipo juu, thamani yako, kando usha kuwa wangu, uwewe tu, uzuri wako, my baby ni visa ya maju. Hii akili mefunguka na wendo opena, ikionyesha chenga chenga wendo antena. Akili mefunguka na wendo opena, ikionyesha chenga chenga wendo antena. Ipo juu, thamani yako,
mina wewe paka kifo mama,
uwewe tu, uzuri wako,
kama maji yani kupo kujia.
Hii akili mefunguka na wendo opena,
go down baby, come again mama.
Akili mefunguka na wendo opena,
nyasubi ndana mbanyo baby,
yeah.